الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما تند مجفوغا الله تبارك وتعالى أرسوسيزو كنغانا وانو مسجدي وانو tubeeku nibitujjukanya mu diini yaffe ey'obuyisiraamu. Esookera ddala emirembe gyasooka almutakaddimiin abatusookawo tetugenda kusobola kukola bye baakola era situgenda kubenkana abatusooka mu bannaddiini tetugenda kubenkana tetujja kusobola kukola bye baakola nga nyogereza ku bigambo bya Sheikh Mustafa nga ndyokendeeta etopiki yaffe y'olwaleero. Nja kuwayo ekifaananyi kitono nnyo. Bukhari yawandika ekitabo kya hadith emyaka gigenda mu 1300 bukya awandika kitabo ekyo, naye kuba nti tiyalina buyigirizi wadde wa P7 kyokka ti abalina diguli esatu tebasobola kuddayo kuwandika kitabo kivuganya kiri. Olwaleero teri ayinza kuwandika kitabo kivuganya kiriwa. Kati kankujja ewala ennyo nkuleete wano omugenzi Sheikh Abdurazzaq Matovu rahimahullah yawandika Qur'ani n'agiza mu luki, waliwo Qur'ani yakafuluma juzwemu ya amma nagitunuddemu nensomako empapula nga 40 nga terina wenza kuvuganyiza kitabo kiri nakatono wadde, nga ensobi ezirimu zokka zirokuba ziwera obukadde obusatu. Kiwandikiddwa abantu bangi balina amadiguli, oli eyawandiika yali ogwo simanyi nnyo buyigirize bwe. Tuli fena okukikwata obukwasi n'okitunulako bwoti ku ddiba, waliwo ensobi nga 6 ku ddiba wokkawa nga tonnabikkula. Kati mbadde nkusikira ekifaananyi, tetusobola kwenkana bali, wadde nga ate bo obuyigirize bwali butono, ebikozesebwa byali bitono. Al mutakaddimiin abaatusooka bonna mu ddiini ku katono ke baali bamanyi, abo laumainakafutaibula abo laumainakafu abo kubanga eti yasoma nnyo okumanya ekigambo kiga nti Allahumma innaka afu, tiyasula kukisoma kimanyi ye nakitetenkanyanga bwakiwulidde bakyogera naga nti laumainaka afu taibula. Tuli fena kati abatusookawo abalongoofu wano waffe e Uganda tubawo ebitiibwa byabwe mu bunyiikivu bwabwe bwakola n'obuyigirize obwali obutono ate batusinga, bawaayo ettaka ne bazimbako emizikiti naffe tukulagwa kulitunda ate tetusobola kuwaayo. Kati omuvuko wamanya nnyo omugagga kizibu nnyo ganti mbawadde ettaka liri omuzimbe omuzikiti hajo wamanya nnyo kati olwaleero kizibu nnyo kikaluba baga nti mbawadda muteekewo masijiti. Kale abantu bawe ebitiibwa, abantu bawe ebitiibwa, totunulira nnyo ensobi z'oli nti bamunabbida gwana olina enzizo gwesiyabona olisa ku kirevu kino kyokka n'engoye ebirala nebikyama gwe nolowooza nti gwe togambikako oli bulungi, yayinza okuba nga ajjako ekirevu naye nga ate alina ewalala wakuyitirako, nga alina ewalala wakola ki wakuyitirako gweomuyitako eno mu kirevu naye nakuyitako mu birala. Kale ekigambo ekyo kyalina kwetuba nga tukyetegereza. Abantu banyiikira mu bintu eby'enjawulo. Maudhu yaffe omusomo gwaffe okujjukanya kwaffe okwolwaleero tugenda kusoma ku mabaluwa nabbi ge yawandiikira bakabaka abafuzi. Yawandiika amabaluwa agawerako nga bakoola eri obuyisiraamu, tujja kulondako ebbaluwa emu tusome ebbaluwa eyo n'ebyavaamu tujje mu fiqhi, tugenda kutambulira mu misomo egiwerako, tugenda kwerako mu byafaayo, tutambulireko mu tawhid, tutambulirekoko mu fiqhi, awo misomo ng'esatu ena nobaluwa emu ntandika olwonno nsumulula. Naam, rasailu nabiyi sallallahu alayhi wasallama ila almuluku, amabaluwa nabbi ge yawandiikira abafuzi bakabaka sallallahu alaihi wasallama, yawandiikira abawerako mwalimu Muqawqas hakimu Masir. Muqawqas yali maguru nyondo w'emisiri ebiseera ebyo. Nawandikirako Harukal, ono yali senkagali wa Rum, empaya ya Roma gye yali afuga mu Rum. Nawandikira Kisira, oyo yali senkagali wa Furus. Nawandikira Najash rahimahullah radhiyallahu anhu, yali senkagali owe Ethiopia ebiseera ebyo. Naye namalira mangiko amabaluwa. Mu mabaluwa ago gonna tugenda kutunulira ebbaluwa ya Muqawqas hakimu Masir. Muqawqas yali omufuzi kabaka agamenya emba zino okuyunga ow'emisiri ebiseera ebyo. Si we tumuyita wano waffe Uganda? Yali kabaka eyali akulembera eggwanga erya Misiri. Nga sinakugenda nnyo mu maaso, ebbaluwa zino nabbi yaziwandiika ddi sallallahu alaihi wasallam? Ebyo byaliwo nga maze okusenguka yagenze Madina, naalyoka atandika okuwandiika amabaluwa nga agawa atuma abantu be basahaba nga Hudhaifata bunu Alyamani, nga Abdullah bunu Hudhafata Sahami, nga Hatib bunu Abi Baltaa, nabala abasuka mumu biyatuma eri bakabaka ab'enjawulo. Lwaki bino yabikolera Madina? Emakkati yawandiika ku mabaluwa, amabaluwa agenda okutandika okugawandiika ng'ali mu kitundu eky'e Madina, olw'ensonga nti Madina eno waliyo ku mirembe. E Madina yagenda okufuna obubudamu yabufuna nakkalira, naba nga asobola okutula mu woofiisi n'akola emirimu ekitaali Makka, kubanga e Makka yalinga mu dduka. Ani amulabyeko wo tumukwatirako wonna tumutta, amuleeta afune engamiya 10, amuleeta afune engamiya 10, akola nga tewali concentration. So e Madina eno n'olwaleero bw'ogenda e Makka ne Madina n'obirako wiiki emu e Makka, n'obirako ne wiiki emu e Madina, ne bakubuuza nti e Makka ne Madina waje tuba tukuwa obutuuze, ogamba Madina kubanga olubeerera era abantu b'e Madina bakkakkamu, balina omukwano eri abagenyi, balina eddiini ey'enjawuloko ku bantu b'e Makka. Abantu b'e Makka basupiidi, tebamanyi mugenyi, tebali friendly, tebalina nnyo mukwano ku bantu. Saate Madina kyanjawulo n'ekikula kyennyini eky'ensi. Enkula y'ensi ey'e Madina nzikakkamu kubanga museetwe. So Makka nsozi, oba ze zibajjako waya situmanyi. Kubanga lwogenda okusala esala mu masigiri ogenda okudoddo otuuyanye anti walampa lusozo ddeeyo osula, kubanga Kaaba eri mu kikko. Kati ate temulina kusula ku Kaaba, musula bbali nsozi. Kati n'ekikula kyennyini eky'ensi ez'ebbiri, Makka nsi yakulanga y'amaanyi mpagguufu yeetaaga amaanyi okugitambuliramu, ate Madina n'ekulanga nzikakkamu, nawe agenda okutambuliramu otambula oli muki mukakkamu. Kati amabaluwa gano kyamuwa nnyo enkola ey'okugawandiika sallallahu alaihi wasallama nga ali mu bitundu ebya Almadinatul Munawwara. Ebbaluwa gye yawandiika ewa Muqawqas, Muqawqas yali linnya lya mufuzi yali afuga mu ggwanga erya Misiri, naye ng'afuga Kiwayi, yali afuga Bakibuti nga bwegana ndi kabaka wa Baganda, bwebaita ba Coptic. Yali afuga Kika kye baitanga Alkibuti, nga basinga kusangibwa mu katundu ke baita Alexandria mu ggwanga erya Egypt, kati baitayo Alex oba Alexander ekibuga ekyo ekya Misiri. Ebbaluwa yatwalibwa ow'ekitiibwa omu ku basahaba bakulu ennyo mu umma muno eyayitibwanga Hatib bun Abi Baltaa. Hatib bun Abi Baltaa y'omu ku basahaba bakulu ennyo mu umma abaasookera ddala okwegatta ku kibiina kino nga nabbi akakitandika sallallahu alaihi wasallama. Mu njogere ya leero nzoga nti senior officer, kubanga ali ku 20 agasoka okwegatta ku ddiini ya Nabi Muhammad, ekyo nno tekimala gafunwa. Babira ku 20 manya asemberedde kiraasi za Abubakar, Umar, Uthman, Ali radiyallahu anhum jamiahum. Babira ku 20 agasoka al awwalina as-sabiqina fil islam, ate bankizo Khatib bin Abi Balta'a tumwerabiranga kuno lunaku n'olumu yali mukisu endala muswati mumutahina ya ayuha alladhina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Isababu nuzuli umwami oyo tuwerabiranga Khatib bin Abi Balta'a mubyafayo byebingi gubatumewa mukawukas ate yomuye nyini sababu nuzuli ya surati mumutahina webali batekateka olutalo olugenda okuwamba Makka tumujemu mikono jaba mushirikuna adde mikono jaba ahlu tawhid bamujembu kubashiriku bamuze kubanna tawhid nawandika akabaluwa nakawe omukyala nakakweka mu nviri namugamba nti ebaluwa eyo tebayagiraba gitwale emakka ojiwe mama wange. Khatib kyeyali abala bwe yamanya date ey'olutalo emakka gyetwava nalikayo mama wange ne basisita bange ebyentalo bizibu bayinza okufa kamba wandikira ebbaluwa eno mbatere mu nnaku z'omwezi zetugenda okulumba basooke bave mu kibuga beekweke olutalo bwe lunaluwedde bakomewo kubanga ebyentalo bizibu tomanya mama wayinza okufiiramu kubanga omwana adamu Allah yamutonda osobola okukola ekintu ngobaze kirala naye nga ate oli bwakitunulamu agenda kulaba kirala tulifena ng'oyogera ekigambo ng'otegeeza kirala naye ngaoli agenda okiwulira yalina ate asobola okugyamu ekiki kati Khatib ye bwatubya bali ebbaluwa eno era ekyamugambisa omukyala kubanga yawandika akabaluwa ke nga kakyama nanoonya omukyala mubasuubuza bali bagenda e Makka agenda ogwa ku mukyala nga amanyi famiri mwava nti famiri yegindi bweteti waliwo ajja tiwati omukadde bwati nti mbamanyi ti aha mumpira akabaluwa kano nitukawa muntu yenna nga kyabala famiri yeeteggula olutalo naye kyataamanya nti ate singa nnyina asomako bwati ajja kunyumizaako omulala n'omulala n'omulala abalabe bakimanye ti ennaku z'omwezi bwezi tibatulumba tulifena omukyala nga atika akabaluwa mu nviiri ng'asibye ekituttwa nga yolekera faja al akhbar ila nabiyi sallallahu alaihi wasallama jibril alaihi salam najja n'amawulire ti omukyala bwati ne bwati ayina ebbaluwa naye abulabe emugibweko okusinziira ku missioni eriwo ebbaluwa yeekomewo nabbi n'atuma basajja be sallallahu alaihi wasallama nga bakulembera Umar ibn al Khattab radiyallahu anhu mukyali bamusisinkana mu ddungu maama tuwe ebbaluwa gy'olina nsina ebbaluwa twagala ebbaluwa yakuweereddwa ina gy'ogitwaza mu Makka nti sina ebbaluwa tugenda kwaza munjaze jjukira mu shariya tuyinza kukwata ku mukyala mbwomwaza omusajja okwate ku mukyala mbwowo Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yomu ku basajja ba shariya bakukunavu ng'amukwata kaki olaba nenkola ey'ekiyudaaya era bateekawo omukyala yaza bakyala banne ey'ekiyudaaya etalina kigendererwa ate olwo eyaffe kati Umar radiyallahu anhu ya amiiri yakulembedde abasajja baza okwaza omukyala okukima ebbaluwa omukyala agigaanidde nanoonya omukyala n'amufunagayaza omukyala oyo n'amwaza nga talina bbaluwa kuba ebbaluwa eri mu nviiri muno tebakulimba nti omuntu yenna ayaza kyangu nnyo okugukira mu nviiri z'omukyala paka Umar yamutegeeza tingenda kuzzaayo wa mukama wange sallallahu alaihi wasallam omutegeeze nti tolina bbaluwa bwona omala omutegeeza ogende mukyala yali muyudaaya tamanyi nnyo bya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuwulira nesibi aliko yali mukwesuubulira subula maali kupakasa tugende mukyala agambye tugende sina buzibu nga batuuka wa mukama waffe sallallahu alaihi wasallam maama ebbaluwa eruwa ndi sina ebbaluwa kale sumulula enviiri ompe ebbaluwa eyo kasa yawulira ekyo n'asitula emikono gye n'asumulula enviiri mu kitutwa n'agigyamu n'agimuwa namugamba nti kale genda sina kyenkwetaaza kolaki. Omukyala namanya nti oyo mubaka waani, kubanga bano bonna nabatuuziza dda mu ddagala, niye oyo wankizo. Nga neyamuwadde ebbaluwa kennyini, singa omugamba nti mwaze tasula giraba nga tamanyiwo eri. Nabbi sallallahu alaihi wasallama nalagira ne basoma ebbaluwa mu lujjudde, ne Khatib bin Abi Balta'a atudde awo, naye kennyini ebasoma ebbaluwa yalabira ddala ng'ateewa meseji ndala min Khatib bin Abi Balta'a, ebbaluwa neva wa mutabani wa Khatibu ali Madina, mbategeeza nti ennaku z'omwezi bwezi ne bwezi tekintu kigenda kwedomola, mweteeketeeke mufune gye mulaga. Ye kennyini naye yajuulira nga bagisoma, yamuwa kifaananyi kiki, so nga ate wali mu kugiwandiika yali abala kirala. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yasoma ebbaluwa mu lujjudde, n'amaliriza wansi nassaako omukono, mutabani wammwe ow'ekitiibwa abeere Madina ayitibwa Khatib bin Abi Balta'a. Newabawo akasiriikirira awo, balinda nabbi aveemu ekigambo sallallahu alaihi wasallama ku musajja yenkanidde awo. Umaru radiyallahu anhu nga bulijjo n'akwata ku kisooke n'agamba nti da'ani ya rasulallah aqta'u unuqahu fa innahu munafiq, mpa olukusa gwe mbaka wa Allah mujeke ensingo munanfuusi. Ebbaluwa eraga nti muki guyinza oty omuntu teekateeka kumulumba musanyawo, gwate omutegeeze ne deeti n'olunaku n'essaawa. Nabye bagamba nti muveeko kubanga yalwana ebbadiri, abaalwana olutalo lw'ebbadiri baasonyiyibwa amazambi ag'emabega n'ag'omu maaso ge bagenda okukola bo bakole bukozi, agonna baga basonyi. Omuveeko yali akutte ku kiso n'ajjako omukono, yali amanyi nti bagenda mugamba nti muteme, niye bigenda nabye mugamba nti omuveeho da'ahu muveeko fa innahu shahida badiran, oyo gwolaba ebbadiri nali naye. Buli yagenda mu ntalo ebbadiri n'alwana yasonyiyibwa amazambi gajja okukola mu maaso. Kati mukumubuuza oluvannyuma nti wange ebbaluwa eno wadde ki, n'alyoka nnyonnyola nti bannange nadde nzimbaze ekirala, omukadde maama ne basisa bange gye bali mbalowoozaako byeutalo obimanyi, mukavuvungana obayinza okufa, nenjagala basooke badduke mu kyalo byekweke, naye nange ekirabye kati nti ebbaluwa yadde ya bulabe, kubanga maama olwandi gisomye abulirako basisita ono abulira oli n'oli abulira oli paka amawulire gatuuka mu balabe. Oyo ye musajja omu ku 20 agaasooka okuyingira eddiini eno y'obuyisiraamu era teyenkaniika. Allah kwe kusetteeka mu surati Mumtahina, ya ayuha allazina amanu, abange mmwe abakkiriza, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya, temufuulanga omulabe wange ate nga nammwe mulabe wammwe nfanfe. Tulqunahu ilayhim bilmawadda, nga mbassaako omukwano okwagala okw'amaanyi, mubawandikira obubaluwa obwekyama obw'enkukutu, kubanga Khatib era awandisa akabaluwa nga kakyama nnyo nga nkukutu. Njagadde okuwa ekyafaayo ekyo kya Khatib bin Abi Balta'a okumukutangaza omanye nti senior officer, nzaalwa ye Makka, naye ebyo nga tebinnabaawo yatumwa ewa Mukawkas, yalondebwa agende e Misiri ewa Mukawkas amutwalire ebbaluwa eno gye tugenda okusoma leero. Mu byafaayo ebyo byalina ebingi mulimu ekyo, entalo zonna eza Mukama waffe sallallahu alaihi wasallama yazibangamu, Badiri, Uhudi, Ahzabu n'endala. Bwe yatuuka e Misiri lugendo lwali luwanvu wawanvu nakatira wawanvu, ebbaluwa eriva wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nkukowoola okkirize Allah tabaraka wataala omu atagattibwako kintu kirala kyonna. Ebyo bona obikola ogenda kufuna obulamu bw'okweyagala ku dduniya ne ku akhera. Baluwa era bwe yatuukayo n'atwalibwa mu maaso g'omukulu Mukawkas Maguru Nnyondo, ebbaluwa n'agisoma. ebigambo yabisiima mu Kaukas namugamba nti Muhammad yabeera wa titubeera naye e Madiina, ebigambo bye birungi era mumusiimye. Fa akramahu bilhadiya, mu Kaukas ono namugamba nti ebigambo ebikiraga nti mbisiimye kampe Muhammad ebirabo. Abasajja bano babanga bagezi, babanga baki, yagamba nti okulaga nti nsimye ebigambo byengenda muwa ebirabo, naye tiyagamba nti ngenda musaddaakira, kubanga babanga bakimanyi nti bannabbi ba Allah tebalya saddaaka. Nabbi wa Allah takwata saddaaka na zaka kubirya. Naam, babanga batukuvu bo, ate zaka bukyafu, kubanga azaka atatuhiri, kutukuza. Kutya abagagga bano banoonya emmaali eyo muba mudate games nyingi, kati bwemala okuwera n'agiza wali olukuba mubamu emmaali eddogala, oluusi nga yiri azamanya ku muntu, olu yakuba akakumbi ku muntu eyo ne bagiyisaawo, waliwo kuliwo omusaayi gw'abantu, kati ayagala ogitukuza ebyo biveemu, ye zaka evaamu. Nabbi wa Allah yabaali ebyo batuukirivu batukuvu ng'omuliisa ebyo? Zaka kitegeeza kutukuza, giwayiteeyo ng'oli azamanya ofuna emmaali eyo bigwemu, ebikolimu byabo bonna bonna bigwemu. Era abakugu bayirimu ya fiqihi ba Imamu Maliki bashafe wano waliwo ebigambo bizibu bagamba nti woosobola obutalya zaka gireke. Kulwaki? Kubanga kati ono ebikolimo bwe yali bazimba ekizimbe kye eri waffe bazimba ekizimbe kya Freedom City kinene kyalo kiramba, ni waliwo obuvuka bwosanga buganzi sente zange tebazimba zinali nkolera kali ku bikolimo bibi, kali oli omugaga oba lotukuza ebikolimo akubika sindika awazaka nga bikubiri egyeraze. Amakulu zake eno kibanga bonoweza ekkanzu yo neetukula amazzi gano agavuddemu n'ogaba oli n'aganywa, bino osigaza ekkanzu ekola ki? Bannabbi ba Allah tebali ebyo. Era mu Kaukas yamugamba nti ngenda muwa ebirabo, so singenda musaddaakira. Naam, zaka nzibu, ng'ogenze ogyetegereza nzibu, ng'ogenze kulegeza zaka eyo saddaaka, kujjako ng'oliwo obwetaavu ni nzibu, ng'obulya bukyafu bw'oli ye yeetereeze gofaafaagane. Mu birabo bye yawaayo mu Kaukas yemu ebintu biina sallallahu alaihi wasallam, mwalimu omwana ow'obuwala bamwitanga Mariyatu Alkibutiya, Mariyatu Omukibutiya ava mu kika kyekimu ne mu Kaukas Alkibutiya, Alkibuti mu Kaukas nga bwe tugambye nti we kabaka w'Abaganda, ne mu Kaukas yali kabaka w'Abakibuti. Najjamu omwana omuwala bamwitanga Mariyatu Alkibutiya n'agamba nti omwana omuwala mutonedde nabbi kirabo. Era Mariyatu Alkibutiya yazaala omwana wa mukama waffe sallallahu alaihi wasallama gwe bayita Ibrahim omuggalanda wa nabbi. Amakulu ekirabo kyakola, era ye mukyala wa nabbi yekka omulala yazaalayo ku mwana, kubanga bakyala ba nabbi bonna tebazaala okujjako Khadija radhiyallahu anha. Naam, buli linnya lya mukyala wa nabbi yenna gwe bakuwonako Aisha, Sauda, Joweriya, Abu Hafisa tebazaala ki? Mu makaago tebazaalamu baana okujjako abakyala babiri. Khadija yazaalako abaana mukaaga ku musanvu, Mariyatu Alkibutiya ono gwe baawanga ekirabo okuva erimu ewa mu Kaukas yazaala kanaako musanvu ke bata Ibrahim nga ke kaggalanda ka nabbi abange, ate omuggulanda ye owa nabbi yaani mukono ho omwana wa nabbi omubereberye first born wa nabbi yaani. Naam, simanyi oba first born wa nabbi muwala oba mulenzi simanyi Qasim, masha Allah baraka. Omubereberye ye Qasim. Era mmanyage yayagalanga nnyo mitata takasimu. era mu hadithi nyo yokusanga bagamba nti Abul Qasim tatani kubanga yemwana w'omubereberye omugalanda Ibrahim. Kati nno nga tuyimidde kawo katono mu byafaayo bya nabbi sallallahu alayhi wasallam nga oyagala obitegeera obulungi, bwe bagamba nti abaana bannabbi bonna omukaaga bazaalibwa Khadija, kiba kitegeeza bazaalibwa mu kibuga kyawa wanji Makka, kubanga Khadija tetwasenguka naye, yafa situnasenguka. Ate yazaala abaana bameka? Abaana omusanvu. Yazaala omukaaga ng'ali Makka bokka. E Madina yazaalira yogo Ibrahimu. Awo nno ojja kunnyonnyoka bulungi nnyo ebyafaayo bya nnabbi sallallahu alayhi wa sallam. Bw'onoofuna tebo ey'ekika ekyo ng'ozisengeka bw'oti. Mariyatu Al-Qibutiyya ye mwana omuwala yali yatabika langi bbiri. Yaffe enzirugavu n'atabika mu n'enjeru n'ajjamu eyo wakati. Mbu etera okuba ennungi. Omuntu alina kkala ng'atobese muddugavu n'atabika mu n'omweru n'ajjamu kkala endala eri awo wakati, mbu eba nnungi nnyo. Ne bweba ntena mbuzi nezitabi nezitobeeka langi etera okuba nki. Kati Mariyatu Al-Qibutiyya yali yatobeeka kala kanajja banna lulungi nnyo. Kati Makawkas yagamba Khatib ibn Abi Baltagha nti mwana omuwala oyo kirabo ojja kitwalira Muhammad nabbi wa Allah sallallahu alayhi wa sallama. Omugenyi nti Makawkas ayaniriza ebbaluwa n'ebigabo by'omugambi yabisiimye niyakweza ekirabo ekyo. Naam, ekyokubiri namuwa himaru. Himaru ebandogoyi nga yakozesanga transport. Naam, bagitanga Umayiri, erinnya gye bali bagikazaako. Umayiri yendogoyi Mukawkas gye yatonera owekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. N'agamba Khatibun Abi Baltaa nti endogoyi eyo mugambe anaatambulirangako emwangu yokola daawa. Teweerabira endogoyi eyo ejja mu byafaayo ate egeyini. Muadh bun Jabal radiallahu anhu addamu n'agitunyumiza ng'atugamba nti kuntu radifa nabiyi sallallahu alayhi wa sallam ala himari, lumu nali ntudde mu mugongo gwa nabbi ku himaru, bali batudde ku eyo eyaviwa mu Khawqas. Munjogerezi mbaga nti yali myufu mulangi. Olwe nno ebiseera ebyo vuga ensolo nga myufu mulangi batugambiika ebeeyi. Kati ng'olaliro bw'olaba nti emmotoka ey'ebbeeyi sigimanyi oba yeeriwa kati. Abani abamanyi by'emmotoka ey'ebbeeyi nnyo kati olwaleero? Mbu Ferrari tugambe ezimanyikirwa ni waffe Uganda. Okay, nti bagita Ferrari naye sigirabangako. Kakati barakallahu fikum namwa endogoyi namala namwa tabibu. Atabibu aba musawo omukyala Mariyatu Al-Qibutiyya nabbi yamukkiriza namutwala era namugasa endogoyi n'agikkiriza era yagikozesanga mu ngendo zenyimpiko. Kubanga oredi yalinamu ensolo ye endala kwatambulira. Bweba mu motoka makulu bamwongere muluka ey'okumeka ey'okubiri, oluusi ng'avuga eno oluusi ng'avuga kweri ebeera waabo. Kati olwagira n'abuuza nti ate ono nti yo tabibu oyo musawo bakuwadde omusawo wono nno ewali topiki yaffe ey'olwaleero gye mbadde njagala. Omusawo yamugoba fa inna tabibu rudduuhu, omusawo ye azziweeyo. Ekibiina kya nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama tetwetaaga basawo kubanga ffe tusiiba. Awo obudde bwe twagala awo. Omusawo waaki? Kubanga ffe omusawo waffe tumulina kukola ki? Kusiiba. Okusiiba ly'eddagala erikulembera amalagala gonna mu nsi yonna okutujjanjaba endwadde eziri mu mubiri. ate era nga lyeddagala lisinga obuzibu okuba nti olikozesa wakiri onywamu mululuuza oba nomiramu kwinini oba nomiramu panado. Kakati twamaze omwezi gwa Ramadan siwe guli abantu ala bamaze sitat naye ate mu inda salaf abasooka babalongofu bo baga nti Ramadan weekoma okusibayo kutandikira kasi olaba nga Ramadhani ngeweddeko omanya nti ate kabikkuse ku lwaki okusiba ku yali ayogerako wano nti ffe tuli bantu bakusiiba tuyitaga basawo si kwa Ramadhani okwa sunna kubanga okutambula omwaka mulamba era tugamba nti gwe wamaze sita titukusekerera busekezi ate mmani olwokuna wazimaze era zo ziggwa buli wiiki buli wiiki buli wiiki buli wiiki oyinza tugamba nti wazimaze kati abatusookawo abalongoofu betugamba nti tuli mu nkola yaabwe ffe tweyita basalafu si bwe guli amakulu tuli mu nkola gye baakola ki mu buufu batambulyangamu Ramadhani weekoma olubaa batandise kusiiba kubanga nkokutambula muwaka mulamba Monday Thursday teziggwa ayamul bayth ennaku enjeru teziggwa ebyokuggwa nga Ramadhani etuuse kubanga yeyimiriza ebyo omusawo yagamba nti oyo bamuzeeyo oyo omwana omuwala nja mumutwala n'ensolo nja givuga niye ono bakole ki fisitwetaaga basawo omusawo waffe tuli naye amakulu eddagala eryaffe litujjanjaba kukola ki ebirwadde rwadde ebisinga kati olaba omuntu agenda ne bamukebera mu ddwaliro nti omutima gujuddeko masavu omutima gutudde mazzi gomugamba nti genda osibe mmande lwakuna ennaku enjeru kumala emyezi gyo ngaetaano oba mukaaga bwe giyitawo dde bakkebere experiensi eraga nti ekuba savu neeri kubanga kuno okusiba kwasiba kubisiriza nebivaako biri kusigalako katono bwe kati aga amazzi simanyi omutima gutuddemu mazzi kuno okusiba kwasiba kuganyunyuntako nikusigalako amazzi ageetaagibwa ku mutima so siga agali ekisesi omusawo yakola ki Imamu Ahmad bin Hanbal bamuzala Iraka Bagdadi mwaka 1064 rahimahullah mukugu muirimu naam yaga nti lamu yuftiru mudu 30 am teyasibulukako okumala emyaka 30 nga tasibulukuse kyategeeza wano nga tiwali lunaku lwa sunna lumuyiseeko ng'azima kinga lunaku ku lunaku pa sunna nga tezitazirese naye Imam Ahmad bin Hanbal baamala mutwala mu kkomera magulu nnyondo w'ebiseera ebyo nga bafunye obutakkaanya n'amuggalira ne bamukubirayo emiggo n'anafuwa agenda okuvaayo nga takyasobola kusiiba olw'emiggo gye bamukuba ne gimulitira ebirwadde ne bimukosa nga munafu era n'ategeeza abayizi be nti mufeeyo nnyo okula nga musiba ennaku eza sunna nga tonna nafuwa kubanga kati nze mbeegomba njagala okusiba ne sisobola ebizibu byenafuniya mukkomera kati gwe musaayi muto tonafuna pressure tonafuna sukaali tonafuna alusa tonafuna kookolo tolina kansa ati notokoma kwekyo oyita musalafu niyati otegeeza mbu wamaze okusiiba sita tiwazimazeeko okusiba tekunnaggwa Ramadan tuba tumaze Ramadan sita tuba tugimaze naye tugamba nti namaze okusiiba okusiba kukyakola ki ekiyinza okukufuula okuba nti omaze okusiba ye Ramadan kubanga Ramadan bwejja ennaku za sunna zonna ziyimirira nitudda ku faraba omusawo yamuzaayo ebirala yabikkiriza wandibadde osuubira nti ate ebirala byandibadde azaayo naye yasuka kuzzayo omusawo yamuwerako ekyokuna baali bazaana babiri baali baddu babiri bajjanga baddu amakulu Khatib bin Abi Balta'a eyagenda omu ng'atwala ebbaluwa yakumawo n'abantu abalala basatu ye nga waakuna nga kuliko n'ensolo era nga kigambibwa nti bano abalala baali abaddu baali baganda ba mukyalo ono Mariyatu Alqibutiya abaddu babiri abavubuka, ono omuwala yali sisita waabwe, kubanga olugendo lwali luwanvu dutambula dujja mu Alex bagende e Madina, nga Khatib tajja tambula na mwana muwala ono olugendo lwonna olulimu okusula malungu. Naam, era Maria Tulkibutia yajja n'ensolo eyiye, kubanga Khatib yali ajjidde ku nsolo, ne bamuweeya nabbi Maria Tulkibutia, naye ne bamuweeye ku anaatambulya nga baddayo ne bali ne babaweeza abwe abaddu. Naye ate bwe baatuuka e Madina, nabbi n'abajja mu buddu, kubanga embeera y'obuddu yali shali emaze ogigoba. Obuddu ebirambira nzibu, tolina kako, tolina koolina, toweesiima, teri kuwummula. Nebiraga nti amukati nti abo baddu bo babakuwadde bakuweerezengewaka, nti abo tebakyali baddu bakole byabwe mbatadde. Beegazaanyi bafuse baana baabo, bafuse huru, si baddu. Nga tuzeeko wali emabega ku kyokuzzaayo omusawo, guno omulembe gwe tulimu gulimu endwadde nnyingi, si bwe guli? Emyaka giri emabega okugamba nti oyo mulwadde wa sukaali ng'ekitone ennyo ali myaka 8, mulwadde wa puresha myaka 7 nga lyoka balwala puresha, sukaali, kookolo, baleeta akaana ka siniya 3 nga kalina sukaali, baleeta wa P7 nga alina puresha. Olwaleero edda endwadde ezaalwalibwanga abantu abaki, ka tulina kwekwata nnyo ku kusiiba biidhinillahi tabaraka wa taala. Tulina kwekwata nnyo ku ki? Eddiini yo giweesa ekitiibwa, naawe kuwa ekitiibwa olina okuba ina olunaku lwa sunna lw'osiiba. Kale mu mwezi nga biganye, oli munafu nnyo, wakiri lumu, tandika n'olumu buli mwezi. Basajja ba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam njja kumiyirako bana abakulu mu ddiini eno: Abubakar, Umar, Uthmani ne Ali radiallahu anhum jamiahum. Ng'oggyeko Abubakar, abalala bonna batemula batemule olwokuba nti balinga bayitiriza nnyo okusiiba nga talina wamuluma. Ekyokulabirako ekya Uthmani bin Affan radiallahu anhu wa arudha, bamutemula ng'alina emyaka 88 naye nga amaanyi gaalina oyinza muvubuka, kubanga bayitirizanga nnyo okusiiba. Era Uthmani bin Affan bamulumba abasajja 40 nga bamutya, tinamala gwa ku kisobwa ati ayinza otumalawo. Amakumi ana ogaitaga kusaaga olw'okuba nti baali bamutya okukama olw'obukamazi, nga bakankana bati n'akwata ku kisobwa ati oyo. Naye wano waffe omusajja w'emyaka 8 yeetaaga nnyo abantu abangi omulumba omukuba omuta. Makumi ago be bamulumba, omusajja gwe mutya emyaka 88 mwabavubuka abato nti ho gwekyoyogerako tokimanyi, oli muzira. Baalinga basiiba nnyo myaka 8 naye nga bwemutunulako bwoti endabika eraga kirala, naye nga emyaka gyo mingi, obugumu bulala, naye emyaka gyo miki, nga listede nnyo radiallahu anhu waaruda. Abasajja 40 ne bamulumba mu nnyumba ye ne bamutemula, saate era bye bamulumba yagaana okulwana, yagaana. Abasajja bula babawala baba bazira, olaba Saddamu Allah musaasire, Gaddafi Allah basaasire, ebyabasobako bambi babaigaira mujje tukube n'obuddamu, yagaanye siva waffe, siva waffe wano, nja kubeera muno bwe muti muno. Dalina emikwano mu nsi endala naye olw'obumalirivu yagaanye siva wano. Oli Saddam Abdul Majid yaddayo waabwe ku kyalo gye bamuzaala nakkalira etikiriiti, siva wano, oba mumalawo oba mukola kimwe mumanyi, siva wano. Naye nga alina emikwano mu nsi endala gy'ayinza okugenda n'akola ki naye kukuma eyo ati gene, siva wano. Uthman bin Affan bamulumba mu maka yakimanya, era yali abawulira wabweru najeyo Qur'ani n'asoma yegaana radiallahu anhu wa arda. Kale kyenjagala okulaga wano kusiiba sunna emuku sunna ezirimu ebintu ebirungi ate gyokomye okusiiba gyokomye okukendeeza okulya omullu gw'emmere gukendeera obwetaavu bw'emmere bukendeera gyokomye okulya ennyo emmere gyokomye okugyetaaga n'omullu gw'emmere guli nnya obwetaavu bw'emmere buli nnya era oli akugamba nti wona ogenda ku mbaga sooka ofuna ensoani emmere ogirye awo ojja kulya bulungi ku mukolo eri gy'olaga kulwaki singa okkiriza enjala neekuluma ku mukolo emmere egenda kukulema kubanga kasisa enjala yekuluma oba tokyalidde omuntu yenna omuyo atalya mmere niwe wawaliddekoko essowaani emabega y'emmere ate ne wayitawo essaawa nga ssatu ne baleeta endala awo ogitambula bulungi ate ng'eyo bivumirirwa mu shariya bitamwa okwekatankira emmere n'ogyesibako ate gyokumya okubanga oli muyala waliwo amazambi g'owona awo abandi badde baseetula olugambo wayinza enjala ennuma sirina maanyi kampumulemuwa bali nga badde ali mu lugambo gwe ng'owummula awo byo ng'obiwonye kubanga enjala lwekuluma onafuwa muli mubiri nooga kansirikire wa oba kanneebakemu so obeera omukkufu ng'oyingira mu lwali balese emipiira ogyetabyemu balese politics omwetabyemu balese ebyobuseegu babinyumiriza nawe obyetabyemu kubanga olina amaanyi eyesibyaganya sina ganyumya ashaban qaribun ala masiyati llah omuntu buli wakkuta abakumpi nnyo n'okujemera allah we waljawan baidun an masiyati llah n'omuyala abawalako ku kujemera allah era kyova olaba allah yalondera nabbi waffe sallallahu alayhi wasallam embeera esinga obulungi yeyenjala enjala yembeera esinga okuba nga ennungi mu mbeera zonna esooka ofuna emirembe mu bubiri rahatu lbadan qillatu taam omubiri okufuna emirembe okufuna raha ebyokulya birina kuba bitono ibunu qayimu aljawzi rahimahu llah aga nti man akala kathira man akala kathira shariba kathira wanaama kathira wakhasira kathira omuntu yenna buliwali ennyo anywa nnyo neyeebaka nnyo na ibada nezimuyitako nnyo nafaafaganirwa nnyo kubanga omukkuto kasita okukuta ennyo olina kunywa nnyo okubaawo ng'oli mulamu kati wogatta ebyo ebiri okunywa ennyo n'okulya ennyo tulo eyandibadde ayimukako ekiro omukkuto gukugoya buli ojjayo ku Qur'ani osome bwoti ng'omukkuto mungi osumagirira waawo kati ibada zonna ezikola ki zikuyitako buyisi kubanga obwongo bwonna bwebafunafu okusiiba inda salaf mu batusooka abalongoofu ramadaani weekoma okusiba ekutandikira jjukira nti eri ramazaani gye tubaddeku okwokusiba si kukwo obadde okusiba kutya miggo osiba kutya miki kati olina otteekawo okusibayo ofuneyo okusiiba okukwo nga gwe ate naawe zennaku eza sunna zennaku ezaki eza sunna tusaba allah fenna tteekemu abasiba ennaku eza sunna imamu malik bun anas bamuzaala madiina mwaka gwa 93 rahimahu llah mukugu muirimu kana kathiru siyam yali musiibi nnyo era mukimanyikiddwa mu byo nti yali asiiba nnyo n'okuyimuka ekiro ennyo era naye bwe yafuna obutakkaanya ne mukama we agamenya embazi n'okuyunga ne bamuteeka mu kkomera ne bamukuba emiggo yagenda okuvaayo ng'afunye endwadde akawago bakasizza akamazzi takyasobola kusiba mazzi emikono bagikuba egisanyaladde teyaddeyo kusiiba era afaanagana ne imamu ahmad yakozesa obulamu bwe obwasooka nga tanakufuna bizibu n'asiiba ebizibu byagenda okujja nga alina kyeyateekayo kuku akawunti ebyo biraga nti gwe omuvubuka sooka okozesa omukisa ogwo gwokuba nti okyali muto tonafuna nnyo bikutawaanya tonafuna nnyo birwadde osiibeko naku eza sunna sigaa nti ramazaani twagimaze shariya yatuterawo ennaku zino eza sunna zisiiba oleme kuggwamu mbeera ya ramanzaani otambule mu mbeera nga tewerabidde embeera yaki ey'enjala. Kubanga ate Ramadhaani bw'ogyejjako n'ogyerabira egenda okudda wootuukira ogimanyiira ng'ekumaze okukusonjola. Eyo mandi n'olwokuna ayyamu lbaida, ennaku enjeru, sharia ebituteerawo bw'oteerabira bulamu bwa mwezi gwaki, kubanga ate bulamu bulungi nnyo obeerawo mwezi gwa Ramadhaani obw'enjala eyo. Ekibiina kya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kiba ne program mu kulya. Tuve ku mbeera y'ekiyudaaya nti buli kanaku walina okukozesa miiru ssatu, breakfast, lunch ne sapa. Eyo nkola ya kiyudaaya, ye ng'ali ku kikwata oba enjala emuluma oba temuluma, lunch erina okuliibwa. Mbeera ya basereebu, mbeera y'abantu abatamanyi gye bava, mbeera y'abantu abatamanyi gye balaga. Mu bitendo bya bannaddiini fenna tunoonya kuyingira mu bannaddiini, sibe guli mu bitendo byabwe ali waliwo njala, ali amaze kuwulya kiki, so si kubeera ku kikwate. Ekyeggulo ne kituuka olw'okuba mbu wakimanyira tulina okulya ekyeggulo, ne bakireetera n'okirya. Era bamu bakimanyi waka nti baba batalidde mmere, omukyala ajja kuyomba nnyo, baluddewo abakoze ki, kisinziira ku mbeera gy'owulira. Waliwo okubanga olusi tulina bwetaavu nga tuwulira njala. Bannaddiini mu bitendo byabwe talya okujja mumaze kufuna kiki, era kikulu nnyo okusooka okuwulira enjala n'olyokuolya emmere. Abantu bangi balwala obulwadde wa apatayiti, n'omusanga nga talina apatayiti anoonya ddagala lya apatayiti. Eddagala erikulira apatayiti nga tonnamira mpeke, tonnakola ki, nga gweolaba tolina apatayiti, oba okola gulumala subuhi toddayo kulya kantu paka ku magaribi, onoolaba eyigiza y'okubula. Era bweddayo neyeebula manya oli mulwadde ddala. Omuntu omulamu nga si mulwadde mbu apatayiti ebuze, ogenda ogula empeke, ogula ebicupa by'eddagala onywe, mbu noonya apatayiti yafa yabula, gwe olumala magaribi subuhi tolya mpaka ku magaribi, olabe ne bayisawo kawunga n'ebijanjalo ga nti mumpe ettooke lyange eryo n'enkoko, baleeta ekijanjalo nga mulimu munnyu gwokka, temuli wadde akatungulu wadde ennyaanya, n'ofukamira noga nti neeyanziza nnyumu ebali kundeetera akamere mbadde na. Lwaki? Obulamu bamaze okwesetinga apatayiti n'eddako. Naye bitta apatayiti, omukkuto guno gumaakinga nnyo gunnaagwo ng'enkola y'ekiyudaaya. Takkiriza mukkuto kuggwaawo, gubanga ogunwunzika guti nga gutandiikiriza ng'anyigako omulala guti. Mukkuto ku mukkuto, mukkuto ku mukkuto, mukkuto ku mukkuto, mwaka ne gugwa wali n'omulala. Eyo enkola si ya bannaddiini. Lekawo gaapu, enjala ebeerewo olyokoolye. Era kijjanjaba endwadde nnyingi. Mukama waffe sallallahu alaihi wasallama mu hadithi emu atukubiza nnyo okulumwa enjala n'okutambuza ebigere, byemanyiize nnyo bya mugaso. Ddagala ndabira ku mama wange anzaala, ne jjajja omukyala azaala mama wange, bwe bajjewako okukyala ne bakulaga jjajja nga badde asibye bulungi akakaya n'otalaba nvi, olowooza ye maama. Ate bakulaga mama wange oza ye jjajja, kuba kijjajja abeera mu kyalo alima. Kati bwe gundi yafudde ngenda kuziika, n'omusaala agenda tambula mayiro nnya na bigere agenda kuziika. Ate n'atuuka eyo n'akola emirimu, ne bawaata amatooke n'akola ki, kati namala n'alutambula n'aluzza. Maama akuba simuleete mumoto ku ntwale ngenda kuziika. Oliti kati oli mulamu nnyo mugumu, tamanyi nti byakola tere nabbi yabitukubiriza dda. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabiranga Madina naye nga buli wiiki agenda ekuba n'ebigere. Waliwo kilomitazi 3.5 ogenda, makulu ze kilomitazi 7 tulifenna ng'ensula azireke waka mu parking, n'atambula pap 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 n'atuuka ekuba, n'asalira kabiri muzi ku ekuba n'addamu n'aluzza ze mayiro 7, azitambula kilomitas 7 lunaku olwo. Jjukira ye yali musiibi, ekyo tekyogerako, tekiregesa na kwogerera. Niyeyo kimanyi nti omalako omwezi nga tutambudde wadde kilomita n'emu bweti. kakati tutekateka tuli mu season ya genda kula hijja abalamazi. Hijja ye ibada singo kwetagisa okutambula ebigere bitundu 8 ku buli 10 otambuza bigere ate ngende mpanvu muvano mugenda na masuba kuba biwaji ate mwale mudde eyo hijja jolaba ebitundu 8 ku buli 10 mutambuzawo bigere kati watu wemanyiza kati yuka mukutambula wonna n'enjala ino okujja kubanga okutambula okuvano n'ogende na masuba ate n'oyita n'odda tuinza tugaani tufunye enjala n'ennyonta kati abadde atera obitambuliramu nga yebyo awangaliramu ebyo njala kutambuza bigere njala kutambuza bigere awo omuleese era yetabiwulira mugimudda mukukabira obukoowu ye nga ali ku birala ali ku ibaada ali ku adhikaari abasalafu abatusokawo abalongoofu ramadaani weekoma okusobola kukola ki kulwaki ennaku weeziri zikyatambula ez'okusiiba eza bannaddiini okujjako nga gugana twayagala kuyingira mu bannaddiini kubanga buli omu alina kyayagala sibe guli allah tugamba nti minkum man yuridu dduniya wa minkum man yuridu lakhira mumwe mulimu abaagala edduniya ate mulimu abaagala akhira ayagala akhira okusiba kwatandise ebbaluwa eyamukaukas n'ebyagivaamu oluvannyuma lwokuba nti khatibun abi balta yakomawo owa mukama waffe sala llah sallama n'ayanjula ebyali bivudde mu bbaluwa ebitonotono bye tusobodde okumenyako byebyo ne fiqi bwe tusobola okujjamu byetuyigamu ebyokuba nti okusiiba ddagala eryobulamu bwaffe eritagambika era abasajja bannabbi bonna nakunokoddeyo bana baali basiibi nnyo era ojja kubasanga bonna mu njogere yaleero baga nti baali bakaliba umar bun alkhatabi bamutemulaine emyaka 63 radiallahu anhu uthman bun affan radiallahu anhu bamutemulaine 88 ali bun abi talibi radiallahu anhu bamutemulaine emyaka 63 basajja bannabbi bonna bafa baine emyaka 63 okujjaku uthman abalala bonna abubakar umar ne ali tebasussa gya mukama waabwe kaga mwemeka nga mmaliriza mukama wange atakunzijako omuzindalo ebigambo bino ojja bisanga mu bitabo ebiwerako ojja genda mu bukhaari ne muslim bona obo byetaaze waliwo ebitabo ebirala byaita rasailu muhammad amabaluwa ga nabi muhammad salaw salam ge yawandiikira bamuluuku abafuzi ab'enjawulo namwe ojja kubisangamu ne bidaya wa nihaya ekitabo ekivaamu ebyafaayo obuisiramu ebingi ojja sangamu ebigambo bino barakallahu fikum wajazakumullahu khair
sheikh mandi khadija ayina emyaka 6 abamu baga nti emyaka egyo si mituufu kale bwabanga ayina emyaka 6 n'azaala abaana 6 yakoma okuzaala ku myaka emeka ekituufu ayina emyaka emeka mu kufumbira omubaka sallallahu alaihi wasallam
khadija ye mukyala wa nabbi omubereberye era owenkizo mu bakyala bye bonna ekimanyikiddwa mu bangi ti yafumbirwa nabbi nga khadija ayina emyaka 4 naye ate ekituufu mu byafaayo khadija ayina emyaka 29 kati abakugu mu irimu ey'ebyafaayo bwe bakugamba nti irimu ey'ebyafaayo tekosa tauhid tekosa swala ya muntu tekosa kusiiba siga nti okoze shiriki kati bwebakugamba nti olwokuba abantu bamanyi kino kyana tubaleke bagende n'ekyo kubanga kibamanyi naye ngaate ekituufu onogenda mu bitabo niwetegereza khadija ayina emyaka 29 okufumbirwa nabbi nabbi nga ayina 25 nga musinga emyaka emeka 4 so saana era wookirabira kuzaala baana nam yazaala baana 6 waba yajja ayina 4 abakyala abawarabu bakula bubi kubanga emyaka 13 aba mukyala omukulu ajjudde buli kimu ate nga ayina omukwano gukasuka n'omuliro tuli fenna emyaka 13 14 bamuzibu nnyo nga wayazi omasanyalazi ezo nga zikonaganye bwabeera wanda muliro mu mukwano kati bakula mangu ate gy'okumi okukula amangu era ogwako ku mulembe muki kati abafe baga nti waba yajja ayinaana okuzaala abaana bano kyandibadde kizibumu ate nga bwogenda otunira abaana omukaaga babetagisa emyaka kale ekitoninyo 12 emyaka 10 emeka kubanga bo bateranga okuyonsa ebbanga eriwerako kumpi emyaka 2 ayonsa mwana ki omu kati ojja kulanga yali mu nkaaga ate mu nkula yaabwe yabalitayalinga dda takyalinnya mu kisaawe kati olwokuba nti nga betugende nti ebyafaayo tebikosa swala kibonaogamba bwoti eswala ejja kufa oba ki oga nti ekyamanyikwa mu bantu era olwo ebitabo byojja okusomaga nti almashhuru ekyamanyikwa nti Khadija yayinaana wasahih n'ekituufu yayina 29 bakikuteerawo ne bakugamba nti oba tosobola kunnyonnyola bantu togeze noyogera ekya29 kubanga ojja kuba musobya nam era baba ab'ebyafaayo bakugamba nti ekyamanyikwa mu bantu nga kifu kiba kituufu okusinga ekituufu ekitamanyikiddwa bwe bakugamba ekyamanyikwa mu bantu nga kiki kyekituufu okusinga ekituufu ekitamanyikiddwa kubanga bweyogera kino kyetutamanyi gweoba omufuluga onaabijjawo bintu byayogera ayagala tubuuza kubanga erimu ebyafaayo era bagamba kakati ngaokunyumya olutalo hamza n'atema ekiso n'abasama n'abuuka n'agadinga ani yali awaawo yeetegerezebwa ati alaba awandika ebintu ebyo era bwebakugamba nti nyumya teekamu katemba nga bw'oyagala kubanga oba oyongeddemu oba okwendeza tiwali kubanga tekitta swala okujjako ngaonookyusa nti hamza ate yafiira mu lutalo olulala naye tojja kunyumya tewaaliwo yali sirias nti ndiawo nze nootinga bya hamuza byokka byakola mu lutalo byempandiika wano buli omu yabanga muvita sibe gwali naye nga osobola okujja n'onyumya byewalaba okusinziira ku bukujukuju bwolina mu bigambo.
Assalamu alaikum aga sheikh mbuzo omukyala yayina ebbaluwa mu nviiri yasiramuka.
Omukyala yayina ebbaluwa ya Khatib bin Abi Balta nga agyetisse oluvannyuma kigenda okuba nti yatula shahada naye nga kisaawo wennyini oluvannyuma nga tebaze Makka ne beddiza Makka yatula shahada. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ابو بكر بوانغي كوبان الدين كاتيغوما نجي اوغوا